HIV. I just see you in a crunky jabamaje. I just see you a kid to check your testimony. I just see you in a crunky jabamaje. I just see you a kid to check your testimony. Kuna vile bado mina taka kuitwa star. Juu nataka fika faa sana ponga na emasini. Teni na tenda street na wadhina wapendi kuni cheketi. Silubia na washa na katem. Noki wana msento wana try kuni rule. Mimi for home pia mwezeyo ni tambui. So respect this game, respect this name. Then make a beat, step your beat on as a face. Ni long white train ya seat, boy boneza ishi anda patuka submarine. Join your face, na rotate like a nuclear. Ke egg and machine, domo nipate kwa screen. Kwa jina meje waga hii, group wazim kwa magazeti. Kiki mbito represent. Kila sini, yesi, kila ni, kila mtu anapenda chili oka wadhi. Kila sini, yesi, kila ni, kila mtu anapenda chili. Kiza flows, kiza beat, nina hope na kufeel. Jenga choke ke mziki, utashangana study scene. Nina explode with a big bang kwa hii episode. Niki split lyrics, wake MCs ni hard to afford. Hii song ikile puka in the brain kama bomb. Choko strong, nita roga bila woga. Hata wakibonga mbele, nita zigi tukusonga. Blali nego tu wahenga, panapo na riziki. Hapa gozi tu maheta wakiplay. I don't care, mitazidi tukumeta tukiwa show. Group wazimu tuko beta, tukifanya tuma fans. Kwa sakapu wakidance, so wajuwene.
You are seeing what the system is.
Kila sini, yesi, kila ni, kila mtu anapenda chiroka wadina. Kila sini, yesi, kila ni, kila mtu anapenda chiroka wadina.
Shuka nyimo shuka na kutuka. Mina penda nikiroga kukoroga. Nikitoka mina toka. Iwa shok na kitabu. Di muziki konasi wakitaka. Situ shuke wakitaka. Tu binafsi wasi wasi. Weka kando tu wa show venye. Di muziki si uhandwe manga fan. Wata kuduche nye nadu. Ukifata mambo W utavunjika mgu. Wazimu is the crew. Kwenda streets here to ski. Ma MC waki keeping it real. Wakishika MIC mini tadu. Mwaka huu tukubambisha wadhi. Wase sema, mashori sema. Muziki mkonasi na akika mina sweat. Dance level kama care. Don't today wasonga there. Oki cross line yangu mimi. Missy take care. Yeah, yeah. Missy take care.
Muziki ya sini. Kila ni kila mtu anapenda chiroka wadina. Kila sije usi kila ni kila mtu anapenda chiroka wadina.